unique music. Okay. Yeah. Bobby Tupiz in his life.
Welcome to Dark.
Yeah. Hata ukitinisha kichwa left me
life.
Mashida zikini find siwezi mind
me life.
Kwa ni ku move on bila ku
wine me life.
Hustle. Taka good vibes almighty ya kugai
me life.
Hata ukitinisha kichwa left right
me life.
Mashida zikini find siwezi mind
you me life.
Kwa ni ku move on bila ku wine
me life.
Taka good vibes almighty ya kugai
juu me life.
Ati degree ko home jomdi kuchopa
me life.
Kutama kukifanya kazi ya kutafuta kazi. Mastuka kam super club weka mpele kijani. Kufanya deal na mamori alafu na
me life.
Once ama toys kulala njani. Kulia serikali saidia na pia
wafondi
kujisaidia. Vijana kutatikana tu time ya elections na janga. Walaya
life.
Sini life.
I life.
Ujui ni life.
Sini life. Sini life.
Uda. Sini life.
Sini life.
Rila life. Sini life.
Sini life.
Ata ukitingisha kichwa left right.
Sini life.
Mashida zikini find siwezi mind you.
Sini life.
Form ni kumove on bila kuwine you.
Sini life.
Taka good vibes almighty ya kugai you.
Sini life.
Ata ukitingisha kichwa left right.
Sini life.
Mashida zikini find siwezi mind you.
Sini
life. Form ni kumove on bila kuwine you.
Sini
life. Taka good vibes na almighty ya kugai you.
Sini life.
Shaitha ni msea korada kumbe ashikanishi.
Sini life.
Ati unapanga life yako kumbe goda shaipanga. Unachagua viongozi wanakusahau na mali watapora. Life si easy kuwa busy weke life meaning. Mazee wengine wamechilu genye wakagagawe mali. After lungu la upate ball si uneza tokwa. Ujalipa rent lalo rasha funga
kenya.
Ala. Sini life.
Sini life.
Ai. Ujui ni
life. Sini life.
Hey, Buddha.
Sini life.
Relax Joe.
Sini life.
Ata ukitingisho kichwa left right.
Sini life.
Mashida zikini find siwezi mind you.
Sini life.
Form ni kumove on bila kuwine you.
Sini life.
Taka good vibes almighty ya kugai you.
Sini life.
Ata ukitingisho kichwa left right.
Sini life.
Mashida zikini find siwezi mind you.
Sini life.
Form ni kumove on bila kuwine you.
Sini life.
Taka good vibes almighty ya kugai you.
Sini life. Sini life.
Ni moto rire.
Sini life.
Doha abu ikarire.
Sini life.
Eh.
Sini life.
Eh,
Sini life. Oh.
Unique music.